studio tamani kebe kabaruji amen e fulfulde
kala kedi de studio tamani o da sa yo saki kuma dusman di ko halan ton kabaruji gondi do di yude men zan la presse gani kante wonene to bogi jande to accano ma hakke men taade de ban lata gol hore jo fedde balaw malidu nono darto fu ana wondi e andinde anniaji heejo golleji muudo hono rewrintinde wombe le dabar balaw mali woni ko man fu war andini e golleji muudo nde bat pari bangal hono yahobe jola tidi ndedu collectif men propre hono moobudo malinkobe france wi jabali kado annia hore muudo bi wonko suudi tiagal ko ayminaka ima daradu wadi kenya bamako fa leedi yanka france e benen du woni kanko kemi seba o yippite urgence panafricaniste mali wadi jonde kenya fa policien kayfi ko warata du hono giggol hono giddal dawobe faana de erdu ankidal yo mouvement trop c'est trop kany e bale hala nan en imani goldo dawol falsuka be sahel balere leedi fu lato hakkilo woto ko di ngoni sambe kabaruji di men jogani on disimno modon e do studio tamani ngarranogo latade horeje fiman futtu dun fedde balo mali fuddi nenno didom goni dartobe dun kanko sala babi e mamtu toure fa lonto bokar bokar baba jara horeje jopo jonde muno didom fu mbi hono gartirano kawra le balo mali tagal ti lala oykaka keddo no mumidi sendebu e mamadou samaseko
horejo ligue regionale tumbutu salaha babi hokki adi wiide le hejo makko waddan wayltere sembinowo kabaru figol ballon le leydi malindi kanko lami do joni gendarme ana wawi holude do faaba pelle burde fur hewde ka o mu andi wiide o mu hani tafo dewrintinde kumanibe golleji figol ballon gol
ya l'ambition pour le football
elengo hejo gollengo kabaru yargul yeso figol ballon o nahen semingol de ligue région gadi di nahen am sataji kmani di figul ballon leedi di nahen yewtagul sariaji nahen e kanya guliddal fawde e ministere e hakkilo am so en golli no fewri e do tobbe de sikki wala kabar figul ballon leedi marindi yaran yeso golliji dewral min puddi tatafon batta dum woni ko mi suba jati denno dum dum puddi rammi golle am o
ken avons déjà entamé
goddo darto wallamude fedde fima futnde yo mamutu turi lolirdo bavi kanko jokkino horejo feddende yalto o holliti wiide o waddan wayltere le feddende kanye le daddondiral ngaji ka hono kirdudo e mako mo andi wiide o mo hani ardinde tafo dewrintingol kumanibe golleji figol balon
nous avons élaboré un programme qui sert
den jogi hejo golle fawinde do tobbe modde nay kabaru dewral kabaru yewtagol gollirde feddende kabaru karuta leedindi e faaba fawde gollirde amen ngonde nokuji goddidi kanye pelle de ko hanti fuf wataake dawrede edu rafkawral mi e guldobe amen be fuf na politi wadde bawde amen yala men baa hun tan horeti alaaji raf dawral dawrudi no jam deejere hewtete hononi dum haniri der kala fedde yewtere sembe tan
caractériser toute association sportive
jama ofu ana domi woteji jo ingol horejo fema futnde kan do wande jetti lewru octobre garorundu way mabbe ana mila dum latoto sababu wande dewral le kabaru figol balo kanyi iminde tidalaaji di
kala ko jiddo famitaade poda fay be malame Facebook na Twitter odo bay du noddude numero ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakilaj modon batu pamaradu jodi ken nyande alande battiti dalla dawi yaade njolande Emmanuel Macron e kanan kobe leedi Niger e Chad baddino ko jajjabade nenno yo mi jado dadi dati on kandi bamede fa kaba e nabobe yimbe leede godde de fa warde hono e famande nyongitibe ile leedi Afrique kany e yimbe halfinobe hormo yalla anande no men propre leedi France mobdo malin kobe wombe tondu wi hono jabali o ania batte ko suudi gordum tiagal to dum ania andi aywina kana na kedda na Ousmane Niali Bouli
yedum hersa kanan ko be Afrique do majjum ele majjum fu do majjum do wonno hollibe sembe o wajin bini be dum do mabbe wala fu ko mbay wadde goddum wala fu ko en mbay wiide en fu en dulla dum jomi be hali hala mun timmi e udde kunde mabbe le majjum do dum ka runde Afrique de ana woowi wana joni dum fuddi e njale le e sahel ngel e tubobe be kaja ko be dibba ni be bamir balebe fa be tudde gitame e be mbibe tubibe e mbiyo dum yaabe mola de batte basiji basiji didu sa andari fu yo kambe non kambe gaddirta en yalla kambe gada ko welibe be garabba ma jawdi men ko wonle lede men e fu be itabe naba enen kanan ko be men be woni baawa halinde be gonga e cela e meden se be gadi dum fay gota yaata to mabbe yirure wadan afrique kana jam wada lamu lobbo wada dum tan woni gonga ko be garta sodde afrique dum e codo soggu mo hani sodede
jonde wadi kenya damat be saw bam ko do fa ndarta yoppitigo leedi anka français be nen kemi seba yo urgence panafricanisme mali wadi de do jonde ko ka police non tayfitibe kemi seba nangama yontere jabbinde de senegal batte hono sumude ujinere sefa le holitinde metti ismail youssef kone o radio urgence panafricanisme mali do won ko halde samba dumbiya kedana mamadou samba sew
nous sommes réunis aujourd'hui
ngare hande holitinde jamara runde afrique de wide kabaru kiti kebi o sifa torraji wattu margal tubakube hana fe njebo dan kabar mudu dabar aranda hebugol kalisi ko enen e koy amen de yata tiagal golle hun tangol hore kala ko bitta kebe tunne na burti gamenga den jogi dum bawde mudum do anya politin kobe be on kasindini joni anya guubo mo minen kay bamata do wadde no dango fewde e lamu kobe amen be yalla kambe dunno na pelita mamde anya o der tobere chapani jiddi nugal seraji amen hala yaltingul kalisi memama ka abadan na tutundral hakilaji wada ka du hen na der sudu batirdu amen dum dun yo guubo jogala bisi awo bangal kebe men de wala ta fi dawrugol yirwer majje denno min darnal lamu kobe be yo mi jodo ko bar mudun ngaradun min denta e mandraji di sabi mi den jogi tajolal wiide wana feno leedi di jogora wattu jun o woni lawul yirwer mayre e hakkilo amen minen kay o do kalisi sifa o be dan nanude min ne der juude tubaku be denno hande min chalanto o do jogola yila amen yo golle de dawre do putal
mais marti kompa o leedi anke français benandu yopita ma kenya dakar dun leedi senegal ko tagal sare makoka ko warata no hono caravan dun giddal dawo bangal deere yaran kidal yo mouvement retro kany e balé halanane en garata wadde gol dawo nan imaade mudun yo haldude e chuka chukala kidal fa hono kanka e kabaler leddi fu lato hakilo woto nenno kejaado hala mudun holliti wombe le region ngaji mali fu tawete e de goldo dawol nen dawgol ana sarta nyande noga lewru septembre warol kanko amara sidibe mo Turo se turo wonko haali Hamadou Hamma Mayga keddana Mamadou Samsew
tout simplement rendre visite
tan yaade jotoyde sakraba amen gonbe tokki daltum sabi min tayki wiide hakuna amen minen gonbe der alerindi e kambe gonbe der sahalndi beedi woddondirde billahi tan 2014 mi baminon anya dawol lolirgol caravan azalla kidal kato ansongo tum ngoldo dawol haadi denno hikami den aniye yaade tokki daltum yalla minen e koy amen andako wodi tum de wodo tutundal hakilaji fawde sakraba amen worbe rewbe be tunbe yalla miden denta miijade dabare hawtagul jam deejere der leedi mende ko min donta ningul dawul gondal hakkunde sakrabe leedi mali be baleri be e be kidal be kanyo dun yafinde wirfagul ke be lamu leedi mali to kidal to
a kidal
ambassadeur leedi amerika le mali do an wonno le region moti yontere jabinde de kanko paul folbs bi onono yahi famande onno golleji nedda ko janda e yirwere leedi gouvernement leedi amerika wondi e le region o nan leedi amerika golidinde e kedar mun USAID ana wondi e wallude jande le region ngaji sahal e wudde leedi meden nono jawdi ngatteni ala yafa e milliards sappe jena sefa
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden sukabe temdere enoga yewombe le region moti tumbutu e gawo tili makenye jande le kan soufre lay le bididi be janginama cal jande jeegom hono nyoli hon sugul gara hono bareyaku courant e mo intinde motoji bal e bafe jande fu anende de jande mon fu hokama kakidi gollira e wi ministre sukabe leedi anka kun de do jande faber sukabe gollande hore mu en rewbe hejabe bal ha ala nane e rewbe keredu an ngoddi e famande ile kenye golle ji hinne e yurmende hakkunde yimbe le ngalure kuccala darani be odo famu yo faaba do hono hawrobe henbe fa suudu jawdi musu ton hani no hani uditirede comité kana ono kabantodo du tilibe jande IFM ngadi kenya jonde damal mairie tumbututo yon nanede mabbe golle woni ko be jidi nende e wi darani mi deedo jonde yo wadde fa kana ko be kuncana hore ko be tumbaliri juudi mabbe dokki du hono gouverneur e maire o ngadurnde o ko tun ko be tongi e dereji ko hono damara wuro hono alamak alat takamudu badanga sadio la le region kay wurji kiki de hecci kenge fa hewbe keddi en ko be nande do heedi lam o taton keddi me he ka damar da an wodi irta rafa ande ya lawon heddibe leton ka kasara wadi kanon lamo hollitino asugur kangi yoko hada yodo kadde dido kabaruji kedde hedal fande yotrema an yeso yen tawde jangu